studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sekou, calmini kala keɗiɓe studio Tamani oɗo wattu o. Allah haali leydi Burkina ben faminaki fe ɗiɗo wattuji ɗi ana mbiyan andaka ɗo président Roch Macky Sall Kabore woni fedde sidao gondini nde mbiyat anna hippugol laamu dardi habtiɓeɓe mbiyatna rutade le d' accorde mabɓe. Ko ɓuuri ñoaji temɓe tatto nat sukaɓe mbiyatna anna e mbiyatna sukaɓe na haɗa hinnade jande le Mali e wi ardiɓe jande ɓe beeta ko mbiyatna ɗum ɗo hollita mbiyatna beetin altenaire nde ɗum ɗo hollita mbiyatna humpita wattu mbiyen yembere ñalawma hertanago wattu kabaru jande. Noga ina janvier yoddun loma hertanango yewtere mbiyen sembe calɗi roɓe tawangal Mali na haɗa nde ɗo yewtere yirude mbiyen no hanir e wi mbiyen honjotoɓe ɗigon sembe kabaruji amen hande ɗi. Bisimilla sakiraɓe. Ndenno wakkati joni ɗo ko andaka ɗo woni mbiyatna président Burkina Roch Macky Sall Kabore wonno holtiɓe omo e juuɗe wonno mbi wonɗo mbiɓe ɗum mbiyatna wonɗo o suuɗa. Ndenno leydi men ndi ana e tiallaji ana hani kay ban kabaru démocratie meɗen miɗen darda jon en kaɓorɗe ɓe yuppude ɗeɗo kaɓorɗe mbiyatna saabi nafaka leydi ndi ɗum ono o holtiri mbiyatna kanko kana ko leydi ndi dow bambal makko Twitter. Ndenno sidawo mettaɗo sanne oɗo kabaru o mbiyatna sirawdu mettama sanne oɗo kabaru o Imrana Kilou Maiga wonko heɓani keɗen festango Ousmane Nyalbouli.
Fedde CDAO holliti altinaire hannden ley communiqué goto wiida ɗum yo tewtugol wadde coup d'état ley leydi Burkina e kolliti metti maɓɓe e o golle moɓe jatiri bonɗo sanne mo wawa yafeede sini andari sariyaji dabireji gondiɗi ɓamede wattu joni o. Fedde nde holliti wiide militaire en felata wadde o golle nangude hooreji leydi Burkina Roch Marka Kiri Sall Kabore. Caggal ɗum CDAO ana darta e militaire en ɓe birfito ley dakoɗɗe muɓɓen laato yiɗuɓe leydi jaɓa haltidinde e laamu o yalla tiɗallaji ɗi keɓene jogola. E Twitter makko hoorejo leydi Kabore darti ɓamɓe kaɓoɗe joppaɗe ɗum ko wawi nafude ɓiɓɓe leydi ndi fuu dow joddade haltida ɗum tan wawi wadde fa keɓen famrude e wi Roch Marka Kiri Sall Kabore. Ley capital Burkina e nananlaji kewɗi keɓaɗi hollitama wiyede deƴƴere heɓama altinere hannden caggal ko militaire ɓe gatno immadaraji keñen ka fa hannden hakkillaji mbaltaki sanne ley o nokku. Mangal paɗe domɓe mobilaji tati blende ana dari damugal télévision national Burkina.
Saga ma totto haklaji modu kabaroñom banga bem amen Facebook du Twitter. Ko ɓuuri uñere teɓeɗo joyi jangniɗen udda fa hande ley Mali ɗum woni ko gonɗini ardiɓe mbiyanna jande Mali holtiɓe wiide ɗumno uñaji ko ɓuuri uñaji jeeno jangnoɓe mbiyanna yata kafe ley jangniɗe ɗe. Ndene ley oɗo alhaali yambina ñalawma hertanago jande mbiyanna altenaire noga ina ley janvier hitande 2022 mbiyanna e dow sisli mbiyanna ley Mali o ley dow sisli mbiyanna e kabaru jande Mali fewde e kabaru mbiyanna wayde nde nagu e kañe ñaw COVID-19 wonko Adam Amadou Haydara heɓen hen keɗɗa façon Ousmane Nyalbouli.
E wi horeɓe jande l'école tiɗallaji bangal ndenagu e cellal gaɗitoraji sanne dow l'école Mali ɗum haaɗi ko ɓuuri sukaɓe ujunaji temee tato heɓude hakke muɓɓe jangude ka e wi directeur national de l'enseignement fondamental golleji ɗi ana gondi e yarude yeeso no yiɗira. Keɗe ko Mamadou Keita holliti wiide
comme vous le savez depuis
no andirin ɗon ni leydi meɗen ndi heeɓi tiɗallaji illa hitande 2012 saabe arafi ndenagu o jottiɗo ley nokkuji kewɗe nde duuɓi ɗi cakitiɗiɗu musel e gaɗɗi murtereji kewɗi caggal ɗi murtere ji wari fawege ñaw COVID-19 o ɗum torri sanne jande l'école leydi men ndi hannden ka jande nde ana waɗa eɗum wondi e yaade yeeso kolliɗe kominiɗe jande ɗe an gondi e darade dande muɓɓe le o wattu mo kalanmi o. Ministére humminide jande leydi meɗen ndi holliti wiide hakkillaji mbaltine gouvernement o ana wondi e fiide dabareji yalla sukaɓe ana ɓeydo jangude ɓe fuɗduɓe keddo l'école fa jande maɓɓe timma fayi tawedde hoore ɓe kolliti wiide wontiɗallaji kewɗi gonduɗe sukaɓe jan l'école fewi hunde ɓe jangata wala fo komin pamata dow muɗum. Gouvernement o ana hani famude hakke amen minen saraɓe sukaɓe l'école miɗen jogui hakke hollitede ko wondi waɗede gouvernement o famminami no jande sukaɓe he orri. O ñalawma ke enaɗo jande yambinama le wattu mo musel en señinimɓe sappo joyi lewru octobre hitande 2016 jaltiti e murtere muɓɓen golle nde anda kano nde timmata e kollitiwide dandugol mabɓe murtere golle nde ana fawi dow kabaru gonɗo hande ley leydi ndi hono jukkugoji ɗi CDAO waɗi fewde e Mali.
Junugol transition o duuɓi joyi haalaji muɗum na heddi fa hannde hewde ndenno fedde union africaine pawatoɗo mbiyata fawatode e jukkugoji CDAO men holliti pati mbiyan junugol yawta sappo lebbi sappo e jeegom. Ndenno yo jogaji e ko hawra e dow muɗum le batu union africaine ñande sappo e nayyi lewru janvier ƴaɓɓiɗi ndu. Ndenno Juliette Koulibaly wonko heɓani keɗen fastango Ousmane Nyalbouli.
Guɓɓal kuminigal jam e ndenagu le fedde union africaine yetti nelaɓe algérie hollitimi wiide laamu hakkundejo waɗa kasen lebbi sappo e jeegom wattuma guɓɓal ngal holiti wide golleji di fu ana mbaawi waɗede ley muɗum. E wi Union Africaine wattuma laamu koɓe mali kolliti o yaadata e sariya ana bonna du kabaru démocratie kaku leydi ndi. Le o wattuma laamiɓe laamu hakkunde jo kolliti wide ana mbelti sanne ko mangal paɗen gondi ƴeŋude. Union Africaine holliti wide rafi ndenago ana wondi e ɓeydade heɓude sembe ley leydi ndi. Laamu o wi muɗum wala le hakkundere leydi mali ndi. Fed EA nde holliti metti muɗum ndu e uddugol kanankoɓe mawɓe bangal politikagu kañe kanankoɓe hiɓɓe woɓɓe ko laamiɓe laamu hakkunde jo gaɗi. Koɓe mbi walda e sariya ɓe mbajimbini ɓe en dow juppita ɓe. Caggal ɗum hoorejo commission Union Africaine Moussa Faki Mohammad itinnela e muɗum Alan Jaɓɓiɗo warde ley hirnange Afrique ɓe jottoto Accra ley leydi Ghana. Ley communiqué oɓe kolliti wide ɓen jidan e hoorejo leydi Ghana Nana Addo Dankowa Akufo Addo laamiɗo guɓal CDAO. Caggal ɗum ɓe ngaran ɗo Bamako ɗo ɗum ɓeyda wiyede ley communiqué o.
To mbiyen ndene Irima Dou to ley commune jeegoɓerɗe Bamako hultama wiide mbiyen won camɗo dow cukalel mo duuɓi joyi ɗum waɗi soore ƴaɓɓine nde mbiyen sappo e joyi lewru janvier ndenno wattu salfana woni ko kanko neɗɗo nangi suka mbiyeteɗo Fatimata Daw o naɓɗo le cuuɗu gonduɗo mahede ɗo woɗɗa galle maɓɓe ndenno sukaɓe honoreje mabɓe ko sukaɓe woni jiiɗo mbiyen kanko suka debbo o wattu mo mbiyenɗo kanko bonɗere ɗo tilke golle makko ndenno naɓa ɓutalde Mali e ndenno Bakar Diouno kay o hewti hoore makko keɗɗanna kanko ɓe Bakary Daw bapajo suka debbo o ɓe cukalel ngel ɗumwoni Fatimata Daw o ko hanka ke dow fayi sango Ousmane Nialboule
ko kene o yatakna
leni wonna ko cukalel dewingel itta juuɗe naɓa suddu docteur am e collectivité sandara mu en nodde taggal ko sawra hollitama na walla muɗum ana mawni sanne ndenno suddu docteur hôpital Mali darane ka sawrudemo taggal ko ƴeewa ɓe caguite ko oppudemo docteur am e collectivité cukalel dewingel gaz joomum watte makko tafo farde mum yiyanudemo fa wattu 11h jamma nde woni ko hewde hakkillo nden o fuɗɗi wullude neɗɗo deyande goto woni cikkitaɗo gaɗɗo o golle horgoji ana gondi e waɗede yallo omo nangue Alan Kenyan kanankoɓe gaari dardemo e ɓami adidu wadde e bawɗe mabɓe fo fa gaɗɗo o golle naata e juuɗe ɗum welamin sanne.
Kawtal jeɗoɓe rede mbiyen festival culturel Ogo Bagna fuɗɗi altinere hannde mbiyen dande maayo Niger Bamako ɗo ngal ɗo kawtal doy Sisli mbiyen darande rewɓe le mbiyen finnatawa leydi ndi ndenno yimɓele hewɓe na donta toon oɗo ngal ɗo kawtal waɗi wattu mo leydi ndi ana e ti Allahji mbiyen embargo sidao e kaña dun e kabaru kewal geƴiñaw COVID-19 fande ley kabaruji ɗi mbiyen kabaru mbiyen haaru sembe calɗi wasi rewɓe mbiyen wasi yirude felli Mali mimsiti ɗum woni wonko mimsiti dunke en kabaru sport yogaɓe ka e wi mabɓe mbiyen yo saabi gueɗe yogaje leydi ndi le oɗo alhaali woni ko yambinte altidere mbiyen noga e nayi lewru janvier ñalawma hertanago mbiyen haaru sembe calɗi rewɓe ko hani mbiyen waɗede bangal muɗum wonko kanko fati yatra heɓani keɗe fostango Ousmane Nialboule.
Haro calɗi worɓe tan ɓurno wadde ɗum arande ka joni eɗen wondi e waylitade ko laati fuu ko heddi fa waɗe ana heewi ewi Mohamed Soumaré kalowo kabaru haro calɗi. Haalaji yimɓe ana kaɗa ɓe irwude leymun sine joomum hurtake ko ɓuuri hewde fuu tawan gurum jaɓata yawaɗo haro calɗi. Min jaati mi yi debbo goto arbitre seli golle muɗum saabe gurum haaɗi ɗum tawene wowno yaade yesso sanne leymum ni ɗum wayi e golle mum hono hani waɗede joni fa ɗum waylito. O andinɗo kabaru muɗum hollitti ko woni e hakkillo mum. Golleɗe ana kani daranade golle mum gonga wonko ɓe gatta ka wona noon fuu saabi sini a daari rewɓe waɗoɓe basket keeɓi tiɗallaji dow mum le wattu cakitiɗo o so debbo hurtake gurum wiyan sela wadde ɗum ɗum haaɗi basket mali yaade yesso ɗum haaɗi heɓude kupugaji yogaji wattu yoga. Ewi comité international olympique tawa golle rewɓe dow kabaru haro calɗi ko wonno noga e jeego ley temedere ley hitande 1988 yey fa capanɗe nayo e jetto ley temedere ley hitande 2020 ka fuu e tawede fa hannden ko hani huncinede hoore dow kabaru muɗum ana heewi.
Iwde keñen warde hannde mbiyen bangal kabaru coronavirus ardiɓe cellal maliɓe holti wiide mbiyen ñawɓe capanɗe jetto ɓeydi hen ndenno temedere capanɗe joyi e joyi camtanama fay goto hed mbiyen neɗɗo goto iwi hen e so alala fof hawrtinama mbiyen wakkati jonno adaɗo yo ujunaji nogay e jeenayo e capanɗe temedere jeegomo e capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo ɗum woni kamɓe ñawɓe fof camtanaɓe yo ujunaji nogay e joyi temedde tato capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo yuɓɓeɓe yo temedde jeɗɗo e joyo fande e ley kabaruji ɗi mbiyen saabi oɗo ñaw coronavirus o mbiyen studio tamani filloto kabaruji kikiɗe ɗi mbiyen beten fof e ley ndeɗo yontere ndenno jarama e oɗo faamo e heɗade ɗum yewtereji meɗe ndenno tinoɗonno mbiyen sariyaji teddinde sariyaji rentorɗiɗi.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe le kabro men region ton hultama wiide men to kita ton wiide men jogola mojjo jan ben jandeji wonno bernde kawrutal kenya no etat le rusambe gal ben landini kap region o nangonno ton ardibe pelle CGS dresen en école e kanye mer en fonda mudun wonno ben lendude dat dabreji hum jangul hore kabaru jande to santun hultama wiide men ko buri temdoro robe ngadi kawrutal nyande aswari no gadi le rusambe tiagal ben ben torra ben tagal ko holtinde be torraji ngartede do robe be tutti ben gouverneur talkuru yalla ben lam ko ben hinno kabar mudun landini kawtal gal woni musu jalla do itugol jawdi ONG fam e development en timnal kabar di to baflabel ton do holta wide to fariga commune to mora le usubi janna ndenno holta wide futire woni ko tawama le gesa goto ana ira ndenno e lemudo wonno kedde ngel adama ndenno e wi kabaruji kabar ton don do nuko ana e nuko ana o do nuko boy ndenno ka hulta wiide nden kambe yimbe nden be ben iran non sukabe e le ngatton sukabe le futire fodde mabbe irude be ndenno dum latiki sababu yimbe le hobe men ardibe ben nuko yidi darno ko do nuko yewde men o do futire sagrabe tout ta kabar yamen mission tabab sa fofu pitade do bembal amen 3w.stotamani.org mar no don jamu 3321 do sere yotre meden magasin sido tamani
sido tamani do taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communicis noddi kam o wi gorko mawdo gindo jeewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no ngatten min nela mobile doctoro em fa nabe hopital du mali
gollirde seriyaaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudum fa wasa sulnginde taka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o laati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kuli du hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawni nirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe pabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
maxime da hande sakraba en yowi do kabaru jande mbern andon hande altener mbende nyoga e 9 janvier hertanama kabaru jande le anarndu donno kanko kinan ag gadida secrétaire général ministère jande jabuke landi ousmane nyalibul kedana ko warta ko en tiagal joni
comme vous le savez le système éducatif malien est
on dulla wiide kabaru jande lidi malindi da wondi e tielaji kewdi ana e majji rafinde nagu e nyako covid-19 donno kambar mudun hanni pien dabare no sukabe mbawta nawtorade hakkeji mabbe jande jangdira kewdena udda hadde be do sukabe nawtrade hakkeji mabbe hinnaade jande sukabe hinnibe jande mabbe dunna hani haybede bangal nyokko 19 en hani jamarne martine kumpa dido teraji di fuf sisliji di humcenta hore wakar jun o latto sababu yimbe le pama imadraji di guldirde de wondi mo wondi guldidide xanyadun hono golle o wondi wadede yalla kambe dun denko be hali fewde dido imadraji di ngondi waddi di denno bangal hinnaade dido telaji di mila wiide yo kala ko mani be kabaru jande hani gollude do odo kabaru e biltude telaji di jande ne kala ko tawa yata fi tiagal nokku dunde nagu ne mudu denno yo solo sabe lididi hinno denagu mani be jande be fide dabere dunno jangire e jadin ko be uddi udite jangirobe heba rutade nokku jidi jangnobe dun heba rutade le nokku jidi denno hono dun be bandun en min kasindini wakati jun o famminde kambe jangirobe be famminde sarabe sukabe lukui e dawrudi no jangirode mba ta mushinde horelin no kuji dide hada yirudi so bangal jangnirde udade de hakika kay jatte mudun wala e juudan ka sikki wala kay de budu unyere temede jeegom jangnirde udade ko baddi ujinaaji temede no sukabe dun mbasi jangoyde e dade dun ko buri unna jeena jangno dun kinnaaki jandeji mabbe denno hultino tan yo alhaali hulbindo sanne so bangal dabareji piyaade yalla de do jangdirde na heba urtede tafunu jam hewte tagal mudun dabare uditinde jangnirde fiete denno kala ko hasi sindina huncanta hore bangal furtungul jandeji sukabe be wifagol janginobe be dabbereji kaka gollirdi neldugol janginobe nokuji di e mo intingol kala jangnirde bonnade.
La réhabilitation qu'il faut opérer sur les différents bâtiments qui sont dégradés.